Hey yo, Metro Suka Dog, Metro Suka the Big Baba. Yo, flows coming. Piga luku safi unawaka. Flows coming. Shikilia kaki za German. Flows coming. Wekelea ganji kwa chama. Flows coming. Tingika kiasi una start. Work hard in your studies do pate kazi. Tana hobby tuwa job ndo tamie ganji. Yo, dobo inachuna ningo magane. Big baba ndo nasikizwa kila mahali. Ati iki piki ponki. Tangu ubrida kuwe mto I. Nilikuwa nafuga sunguch na madogi. Bora mapeni ziko kwa pori. Fast forward 2022, mina shine. Goofiness kama Kevin De Bruyne. Yesu, alitani yota into wine. Sezi shindwa kutandemi yako into mine. Fine, kwanza mbona squeeze ya kuna time. Paper chase, ngware adi 9. Call me if you miss me, baby sezi mind. 07 10 999 999. Bei mepanda kwe the jamo horse. Kwazi kwa vijana, pesa kwa maboss. Kawe ni mjanja, heri wende coast. Mashosho walami unawateka ata coast. Wanasemaje? Sezi floss, fuck it. Sezi floss aje. Ati, sezi, floss. Floss kaume. Piga luku safi unawaka. Floss kaume. Shikilia kaki za German. Floss kaume. Wekelea ganji kwa chama. Floss kaume. Tingika kiasi yo. Uneza floss na degree, uneza floss na bibi. Uneza floss na nyumba, uneza floss na mtumba. Uneza floss na mimba, uneza floss na dinga. Cheki vile unyesa iya na floss na tinga. Ato floss kufloss, bado wizi tu out floss. Jusini watu floss, bila dona tuwezi pose kufloss. Floss kawe ni sauce, floss ka una sauce. Floss, floss, buda ibu floss. Kuna falali floss, joli panda ndege. Kuna mblaina na floss, jona jona na manjege. Izondo floss misi pendagi. Apa kanairo usilete zo floss sagi shagi. Natoki bleach awezi floss kam lami. Melanin ting ini floss ya makas gavi. Nikuwa na floss tangu enzi za Kibaki. Enzi breko ni strong tea kaimati. Nakauna floss na mamboste ya ibambi. Lakini kwani maisha ni yako watujali. Eyo metro wachilia kitu maboom boom twaf. Watajiju onasemaje? Sezi floss, fuck it. Sezi floss aje. Ati, sizi, buda, floss. Floss kaume. Piga luku safi unawaka. Floss kaume. Shikilia kaki za German. Floss kaume. Wekelea ganji kwa chama. Floss kaume. Tingika kiasi unastaga.